Also today,
Kunjalo namhlanje
like to welcome
thanda ukwamkela nonke
in the precious name
egameni
of
elihle lenkosi yethu.
Last night,
Izolo
we had a
ebusuku
visitor
besinomveleli osibheleleyo
the former Pressburg.
Ovele eBratislava
we also welcome
kummandla wasePressburg. Siyanamkela ngendlela ekhethekileyo bonke abalaphi namhlanje. Yanga ningaziva nisekhaya. NanguThixo angasikela sonke. Lo ngumthandazo wethu. Izolo nde ndanika ingxelo emfutshane okanye hayi ingxelo kodwa ukubalula nje malunga okwenzeke eAfrika. Sinabazalwana ababini bebise-Afrika, omnye eZaire omnye e-Ivory Coast. Ndicinga uba kulungile ukubanika ngoku imizuzu yokuba bathethe into nje qabaqaba phambi uba baza abazalwane. Ndingathanda uvalisa uvulwa mlangaphakathi ngokuba ukuwelela emazweni kakhulu empuma Europe ivula amacalo mabini ngendlela ebumangalisayo, kwaye ndamkela wonke umntu kakhulu, wonke umntu osuka kumacala asempuma amazwe abahleli apha nokuba kuseSoviet Union okanye Poland esoloko inxulumene ngokukhethekileyo Czechoslovakia. Siyabona nabaseRoma apha, uThixo uvule iminyango. Ngako oko siyavuya uThixo nabantu bakhe, kwaye kuba iyure yethu ayikabila uyasigcina. Andinakucinga malunga nalamhlawumbi phaya ndiye ndacinga ukuba ubomi bam sefikele esiphelweni. Ndathi, Nkosi, ndiyawunikela umoya wam esandleni sakho. Bekukhona inqwelomoya yayincinci eyandithatha kuqala iye Gisport kuye Poland izawubuya emva koko iyure emva koko kwakho enye engaphezulwayo yeza yafiyela ekubanekelweni. Kwenzeka ukuba yayingenamandla kakhulu uba ibhabhe emafini njengoba bekunjalo kwelathuba. Ngenye ixesha biya kuhla kwiimitha ezinde ibe ihle ingathi iyawo konke nokubona nje sisibhabhaka nomhlaba. Wonke umntu wayelele phakathi kwezitulo, akho mntu wayesesitulweni. Wonke umntu wayelele nje kuyo yonke indawo. Ngokunjalo abo abanye babehlanza. Ndinixele ntoni kwelaa thuba ndandisazi bokuphela kweento zonke kulapho. Ndathi, Nkosi, ndiyawunikela umoya wam esandleni sakho. Kodwa samela kwesinye isixeko esine-airport kwenye indawo apho siye sathathwa ngebhasi. Ndavuya ukubuyela emhlabeni. Kwakhona kwenye ixesha kuhle ukubuyela emhlabeni, kodwa ngathi enyanisweni benobungqini obuninzi malunga nokuThixo akwenzayo ukundikhusela nobungqini obukhulu kwiminyaka edlulileyo xa ndandibhalele ukubhabhela i-India. Ngokunjalo apho abantu abayi-96 banyuka basemililweni emoyeni, ndandibhalele olwahambo ngokugqibeleleyo phaa ngo-10 ekuseni ndava ilizwi elithi luvala uhambo luye i-India. Ungacinga nje okwakwenzeka phakathi kum. Ndandise ndiwarentile amaholo, ndiyindoda elizwi lam kwaye uba andikwazi ukugcina ilizwi lam akunokwenzeka. Ilizwi lam lima kangokuba ndinokuma, ndima kangokuba ilizwi lam ndilimisile. Kwamele kumele ndiye imihlangano seyilungisiwe. Kwamele ndiye emahlahleni ndithethe nenkosi. Ndithi, Nkosi, kumele ndiye imihlangano seyilungisiwe. Ndabuya emva kwexesha, emva kwemini kwelo xesha laphindi ilizwe kwesibini lathi livalwe uhambo lwe-India. Ndathumela ndafowunela abo balungisela uhambo ndifuna uphanda malunga nenani lenqwelo ekubhabha ngayo fumana ezindabeni bantu abayi-96 balahlekelwe bubomi babo akho uphilileyo. UThixo nguThixo kwaye uThixo uphilile angathetha angasindisi. UThixo nguThixo, malibonge igameli lakhe elingcwele. Ngoku siyavuya kakhulu enkosini ngayo yonke into. Amaculo esiwaculileyo aye entliziyweni yethu sonke, hayi okuninzi kufuna utshiwo ngako oko. Kubalulekile kuphela ukuba sithi ngesazela esihle sifunde wonke umqolo, singene sabelane, hayi kuphela uba sivile izwi likaThixo. Zintanda, ndinxanelwe ithuba apho bonke bafumana ukwabelwa kwabo intsikelelo ekusebenzeni komoya kuyo yonke into, uba singahlali nje apho bangapha bayibonile izolo ebusuku. Zalwane nodade, kumazwe aseAfrika aye angena ngentlokomo ngokubulela lwavuka kubo phaya izolo ebusuku nje phambi kokwahlukana kobusuku nentseni. Omnye uyafuna andtsala umnxeba efuna undomeleza elukhulwini kusuka ngapha ngapha esuka phesheya. Ndumiso 20, ndithanda uyifunda kunjalo. Ndumiso
20,
ngamana wakuphendula uYehova ngemini yembandezelo, ngamana lakusa engqondeni igama likaThixo kaYakobe. Wakuthumela uncedo lwesengcweleni, wakuxhasa ezweni, wayikhumbula yonke iminikelo yakho yokudla, wafumana etyebile amadini akho anyukayo. Wakunika ngokwentliziyo yakho, walizalisa lonke icebo lakho. Yanga amacebo ami ngaye ngamacebo akhe, intando yam ibe yintando yakhe, ilizwi lam ibe lilizwi lakhe. Kuze kuko sisendleleni yethu yaphaya, ndiyakholwa uba siyinxalenye yelizwi likaThixo. Asikholwa uba sizodlala inkolo okanye sizobhiyozela inkonzo, silapha sizonqula uThixo ukuze asilungiselele, silapha ukuze sizobandakanywa naye. Azalisekise lonke icebo lakhe, ukwenzile ngoku uzawuqhubeka kwenze. Egameni verse 5, singamemelela ngosindiso lwakho, siphamise iibhanile zethu egameni loThixo wethu. Azizalise Yehova zonke izicelo zakho. Kukhona abantu nje abanothando lukaThixo abathi ndiyakunqwenelela oko ndizinqwenelela kona. UThixo akusikelela abe nawe. Ndizithanda, kumele siqale uthandana, sinqwenelelane ngokuphezulu iintsikelelo zikaThixo entliziyo yethu yonke. Oko sikufuna abanye bakwenze kuthi masikwenze kubo kuqala, masenze oko sikuvilela izwi likaThixo. Ithi apha kuvesi 7, ukhethekileyo nje ethe iyakhanyisela kuvesi 6, ndiyazi ngoku ukuba uYehova ngumsindisi womthandiswa wakhe, uya kumphendula emazulwini akhe angcwele ngobugorha obusindisayo besandla sakhe sokunene. UThixo nguThixo namandla onke, akayi kwenza nje iinto ezinkulu, sezenzile iinto ezinkulu. Sele enze amanzi ukuba avele eliweni, wenze ukuba kune. UThixo ngumgcini, UThixo ngumsindisi, UThixo ngumphilisi, UThixo kuko konke, kuko konke kuthi kuYesu Kristu uzibonakalisile. Zonke izinto esizikholiweyo sasibona siqaphela indumiso 105 sesifunda imiqolo emibini funa ufunda unjalo ngoba kuverse 7 ithi
Now I know that the Lord helps his anointed, not a, but his anointed.
Ndiyazi ngokuba kuverse 6 ndiyazi ngokuba uYehova ngumsindiso womthanjiswa wakhe. Baninsi abathanjiswa, baninsi abaprofeti. Umthanjiswa ngulo aphuthikwa ngathi lo ngumprofeti wam uze ningabalimazi abam abaprofeti. Xa sifunda umprofeti Yeremiya, bam. Bama, esithi umprofeti akaphoswa ngamazwi okanye umbingeleli uphosa izibhalo. UZedekiya weza wathi, oko utshiloyo akuzudlula. Kwakuninzi abaprofeti exesha likaAhabi, khona abaprofeti abayi 400 bonke beprofeti. Uitsho iNkosi ngokukhulu, injongo yakho izawuphumelela. Mnye kuphela owezayo wathi, ndimbonile uIsrayeli echithachithe njengezimvu bephume bengenamelusi. Yintoni umahluko? Kubaprofeti abayi 400 akulo umnye, abayi 400 kubaprofeti bakaIsrayeli lo yayingumprofeti kaThixo owayeqhutywa nguThixo ethetha egameni leNkosi. Oko uthetha oko uThixo ambonisileyo etronini nakubukhosi basemazulwini ngasekunene, uvile esemhlabeni, ukuthuthuzelwa kweNkosi ezulwini. Thixo uthi, kubana oza kumlahlekisa lokuhla uAhabi. Isithunywa sathi, ndindim. Isithunywa sokuxoka sathi, ndim. Sathi, wena ulungile, yiya uyoba ngumoya wokuxoki phaya emlonyeni wabaprofeti. Umprofeti ayo yonke, ayingo wonke umprofeti uyinyaniso ovela kuThixo. Ovela kuThixo, imfundiso yinyaniso, ilizwi liyinyaniso, yonke into ivumelana nelizwi likaThixo. Kumele sibe ngabantu bakhe, sibe ngumhlambi wesandla sakhe, izimvu zedlelo lakhe. Ngoku ndiyazi ukuba iNkosi inceda abathanjiswa bayo, yam esezulwini lakhe elingcwele, azisamandla esandla sakhe sokunene. Ndifuna ufunda kwiziKronike zokuqala 16. IziKroniko zokuqala 16 apha siva kuverse 7 ingoma yokubulela kaDavid, induma ingoma yokudumisa iculileyo. Wayengumkhokeli umculo, babecula beculela uThixo wethu. IziKroniko zokuqala chapter 16 verse 19 nisengamadoda ambalwa, nibancinane, ningabaphambukeli kulo. Bahamba besuka kolunye uhlanga baye kolunye uhlanga, besuka kobunye ubukumkani baye kwabanye abantu. Akavumela mntu ukuba abacudise, uhlwaya okumkani ngenxa yabo, esithi, musani ukuba kuchukumisa abathanjiswa bam, usani ukubaphatha akuba abaprofeti bam. UThixo unabantu emhlabeni, ubabiza uba ngabantu bakhe, ngabantu bakhe, iwakawaka lakhe. Uthe, ndiyakulakha ibandla lam, amasangwe labafileyo akayi kuloyisa. Zangatsho nje, ndizawubanika ilizwi, ndizawubanika ilizwi lam. Abantu bathixo bamkele ilizwi likaThixo. Ndithanda into kumele iqhekeke ivule kuthi, kumele kubekho into eyenzekayo kuthi, kuba kumele siqaphele uba sinkulwa kananti kwizinto asenzele zona. Mele siqonde ukuze singapheli sifana nabantu bakwaSirayeli. Inkosi yenza into ezinkulu emva kokumele ithi, kodwa bona zange bazazi indlela zami. Emva koku wafunga ngomsindo wakhe ukuba abayi kukha bangene ekuphumleni kwabo. Uphumla kwakhe ilizwi lakhe, abantu bakhe, yonke into yeyakhe, yonke loo nto ingalonto imalunga ayikho malunga nelizwi nje kodwa nelizwi lakhe, hayi malunga nebandla kodwa nebandla lakhe, ibandla lamazibulo eliya ezulwini usana ukubachukumisa abathanjiswa bam. Ndifuna ufunde elinye ilizwi kuDeuteronomy 32 sineculo lukaMoses umkhonzi kaThixo, kwaye liyandongamela, liyandongama ngalo lonke ixesha ndithetha ngakho. Kunjani inkosi yakhokela, yakugcina, yakhusela, yaba nabantu bakhe ngendlela nje emangalisayo. UDeuteronomy 32:7-9. Khumbula imini zasephakadini, ona iminyaka yezizukulwana ngezizukulwana. Buza koyihlo bakubalisele, kumadoda amakhulu akowenu akuxelele. Ekuzabeleni kosenyangweni intlanga ilifa, ekubahluthahlutheni kwakhe onyana baka-Adamu, wayimisa imida yezizwe ngokwenani lonyana bakaSirayeli, kuba isabelo sikaYehova singabantu bakhe. Isabelo sikaYehova ngabantu bakhe. Verse 11. Njengokhozi lususela ludada phezu kwamathole alo, waholula amaphiko akhe, wamthabatha, wamthwala ngamaphiko akhe, wamkokela uYehova yedwa engenathixo olunye uhlanga naye, wamkhwelisa emimangweni yehlabathi, wadla ke iziveliso zamasi. Omnye angaqhubeka efunda efunda kwakhona kwakhona, sifumana ubungqina nje obuzukileyo boko uThixo akwenzileyo phakathi kwabantu bakhe. Siphila ngoku kwaye sifunda kwizibhalo ezingcwele oko uThixo akwenzileyo kumnqophiso omdala nasekumnqophiso omtsha. Sinokungqina okwakwenzayo ngoku amaxesha amaninzi kwakhona. Sendikutshilo enkosini emthandazweni, soloko nguwe kwendala nakumnqophiso omtsha, ndiyakushwangathela ekupheleni. Njengoba uzitshilile kwentsha nakwendala, uThixo wazibonakalisa amandla akho ukupheliswa kwebandla phakathi kwentlanga ekuqaleni kokubizwa kwabantu bakaSirayeli. UThixo, uThixo ozukileyo uza kukhupha isenzo sakhe ngendlela emangalisayo. Ndizawufunda kancinci kwindumiso 105. Indumiso 105 kukhona enye ingcinga ezukileyo endifuna uyiphawula. Ndumiso 105:14-15. Akavumelanga mntu ukuba abacudise, wohlwaya okumkani ngenxa yabo, esithi, musani ukubachukumisa abathanjiswa bam, musani ukubaphatha kakuba abaprofethi bam. Zidala bawufunda le dubiso ngendlela ecacileyo, safumana uba ibingantoni oko kutshiweyo apha exesheni xa sifunda imiqolo embalwa. kakhulu ubiza indlala phezu komhlaba ingeyo ndlala yasonka uthumela indlala esonka wathumela uYosefu indoda uYosefu weza emhlabeni uThixo ayifuna ukugcina ngexesha elungileyo waba noYosefu apha abazalwane bakhe bamjikelayo bamthengisa bacela utata barhamnca limtye lamkazula bucala ngamacala ingelo rhamnca kodwa ingabo abamjulileyo ngokuba bebengabomoya kwaye uThixo ebenecebo ngaye uThixo waqondo ke bekufuna ngaye kodwa oko zindlela zikaThixo kumele aye loo ndlela ahambe loo ndlela uThixo wayenza yonke into yalunga wakhutshwa emngxunyeni abantu kwathengiswa ngayo abantu bacinga uba okuya yayikokona kuthengisa kulungileyo zitanda ngoku siphila kwimihla yokugqibela zonke izinto ngeendlela ezinjalo zimiselwe nguThixo nokuba kuphantsi okanye kuphezulu noba kuphi uThixo unendlela yakhe nabantu bakhe kwaye asinokwazi emva koko singamye ekhaya kodwa siyazi uba kunjani kuvela kuThixo kwaye kulungile uYosefu sangave bunzima kubazalwane bakhe kuphela xa efika phaa uPotifas ukumkanikazi wambona isibhalo sithi wayefuna ukumbamba ngokuba zakusebenza abe namdla waqokisa ngayo wathi jonga oko ndigcine kum wathatha ingubo yakhe ngexesha lokugqibela wayigcina waxela umyeni wakhe bajonga indoda ozise ebefuna ukulala nam ngenkani ebefuna ebexoka ngaye wayenokuthi nabungqina ndiphethe esandleni sakho ayifuna ulala nam ngenkani nantsi ingubo yakhe ngubani oyifundayo umnqophiso omdala zonke isibhalo siphefumlelwe nguThixo kwaye senzelwe imfundiso egameni kaThixo ukuze sigqibelele uYosefu wayebekwe ityala wajulelwa entolongweni wayengenakukuma indoda yaThixo engenatyala engenzanga nto kodwa xa ixesha lalizaliseka uThixo waguqula wazisa intsikelelo nenceba wajika abantu bakhe nokuba singajikelwa kodwa kuthi sithwala ilizwi elizisa ubomi kaThixo uThixo qobo lwakhe uzawubona kuko uba ilizwi lakhe lifumana ukuzaliseka ngendlela eqinisekileyo ngendlela esiphila ngayo kwixesha losindiso siye saba namava nento yokugqibela ekuko sinayo apha kuverse 17 okanye kuverse 16 wabiza indlala yaza phezu kwelizwe waphula wonke ummiselo osonka wathuma indoda phambi kwabo wathengiswa kwathengiswa uYosefu waba likhoboka bazicinezela iinyawo zakhe ngamakhamandela afika umphefumlo wakhe esinyithini kwada kwalixesha lokufika kwelizwi lakhe intetho kaYehova yamnyibilikisa amen kuthi bengulo mhla laa ndoda yathixo yalungisa ingenakwenza nto yayingenakwenza nto kodwa kwenzeka ngomangaliso kwenzeka ngentsikelelo kubonke abo ababe bemvisa ubunzima ngaphambili zange uyesu kristu emnqamlezweni athandaza athi bawo baxelela bayazi into abayenzayo zange apha nalo abo babehlekisa ngaye ekugqibeleni bathandazela wayenzani uyobu wazithandazela izizwe abahlobo bakhe abenza ubomi bakhe nzima xa wayethandazela abahlobo bakhe thixo wathi zange bathethe ukunyaniseka nokuthembeka njengawo apha yayinguyosefu uthixo amsebenzisayo ukuba kugcine ukuphilile abo bamenza gwenxa ezindlela zikathixo kwaye kuzo siyahlola ukuba sinamazwi kuphela okanye sinalo uthando lukathixo okanye ayikho enye into esemiyalelweni uthando lukathixo wena nam asinako ngaphandle oba uthando lukathixo bengaphakathi kuthi va ngoku sithanda iintshaba zethu nabo aqinisekayo ukuba satshovelwa emadini saze sakuhlola sihlole ukuba sibhabhizwa ngomoya uthando lukathixo luthululwe entliziyweni zethu ngayo umoya ongcwele uthando lukathixo soze luqale soze luphele ukuba amakholwa athanda ukwethutyana ngoku ayiselothando ukuthiya ndiyacinga ukuba ngaludidi lunokholo xa uthando lukathixo luhlile lwaza entliziyweni yomntu ngomoya ongcwele ukutywina kwathabatha indawo kuba khona uthando olungunaphakathi lukathixo olungenakuma ngokunjalo apha kukhona ukuphawula kumele kwenzeke ndiyazi emva kwawo mali onke okomoya ngendlela enye ndithi ukuba ndinxanele ukugcwaliswa ngomoya apho yonke into ikhoyo zonke iziqhamo ubomi bukathixo imvelo kayesu kristu imvelo ekhethekileyo enobuthixo ubunye obugqibileyo nothixo elizwi nomoya ngenxa yokuhlangulo iqela lewakawaka likholwa ilizwi xa bekholwa ilizwi umoya uza phezu kwabo emva koku ukutywina kuthabatha indawo mhlawumbi ukhawuleza imiqolo mibini apha 20-22 ukumkani wathuma wakhulula umlawuli wezizwe wamvulela wamenza inkosi yendlu yakhe umlawuli wemfuyo yakhe yonke ukuba akhonke abathetheli bakhe ngokuzithandela kwakhe amadoda akhe amakhulu afundisa ubulumko kwakulo hlobo kwimihla yadaniyeli kwakhona khona xa kusiwa kwizinto zobuthixo ubulumko nempendulo azikho kwiingcali neengcaphephe kodwa zikuthixo ezinto azizanga kum ngobulumko bam kodwa ukhona uthixo ezulwini otyhila imfihlo kumkwazisiwe okumele kwenzeke imihla yokugqibela uthixo hayi kuphela ezulwini. UThixo naye usemhlabeni nabantu namadoda angabagcwalisa athethe nabo ngokuthilela kwelizwe wonke ngomoya kubo kulolo hlobo kanje. Khona ncwadi ejikelezayo secular letter endayitsho abapostile nabaprofethi anendawo efihlakeleyo kuyo kodwa ukuthetha ngokuphangaleyo ngothixo kutshilile omthetha ngemfihlelo asithethi ngedudumo apho endudumo phasi funa uthetha ngokucacileyo kuko kwakufihliwe ngaphambili ngokutshilile kubapostile abangcwele bakhe nabaprofethi emva kokananise ngoku uthixo akutshilileyo. Akho mfihlelo kuphela intetho ephangaleleyo yoko kwakufihliwe ngaphambili kodwa ngokutshiliwe xesha lifikile. Samkele okunye kuthixo hayi ingcaciso kodwa isitshilelo esiyinyaniso esicacileyo selizwe intando kathixo kwimihla yethu. Mashwangathele oku inkosi yakuvumela uba kwenzeke ukuze abantu bakhe abantu bakwaserayeli bavuye bephilile kwixesha lendlala. Wenza indoda ekwakumele ibazisele wahamba indlela enzima wayeyihamba kodwa uthixo wayenendlela yakhe kuyo. Wahlala inxulumene nenkosi xa iinyawo zakhe zazifaka entolongweni phaya entolongweni wayenesitshilelo malunga nombhaki malunga nakonke okuza kwenzeka ubomi bomi buzawuthathwa ubomi bomi buzawusindiswa. Kwakupha ukuba wayenesitshilelo sikathixo uthixo nathi kuyo yonke imihla kude kuphelise phakathi nokuba usemlilweni okanye kusejele uthixo nathi ngoba uthembisile. Ba abaninzi bakubona nje ukuba kwakunjalo ngoko kakumbani uNebukadnezar esithi zange sifake abathathu phaya emlilweni wathiwa ewe kodwa wathi ndibona bane ngoku. Yayintoni? Inkosi yayi naba bathathu abashiyeka bethembekile. Kubhale ebhayibhileni yam ukuba kwakungekho vumba lamlilo kwiimpahla zabo kwaye ndakhona ngoba yinto ethethwa sisibhalo. Kwakungekho kunuka kwevumba lokutsha empahleni zabo ongakhulwayo hayi okwakunokwenzeka kubani ononixela uba zange kubekho mpahla ezitshileyo kodwa ngokwekholwa lo osemlilweni xa esemlilweni akho ndiyenzekayo kuyisayi xa noba ningathi ningene emlilweni akuyi kunitshisa noba ningangena emanzini akuyi kunitshonisa ngoba uyawuva uthixo wenu nani. Abantu bathe banamava ako oko bangamangqina nathi sinamava nothixo ngeendlela ezininzi ezikhethekileyo. Ingxaki kuthi yile uba sijonge imeko endaweni yoba sijonge inkosi. Wonke umbhalo uyacula uba bala iintsikelelo uthixo akwenzele zona uzawuqonda. Andiyazi kakuhle icula kodwa ukwenzele wena ngaphakathi kuwe bala iintsikelelo nganye nganye uthixo akwenzele zona. ubone uba uThixo umhle ulunge kapha na. Xa sijonge imeko uThixo akakholiswa sithi siye silale ekungakholweni sibe luhlazo kuthi. Kodwa xa sijonge iNkosi asinawuba lihlazo, ungachasana. Emva koko xa sithi sijonge kuye uya kusivusa. Emva kwale nkonzo saba nobhaptizo lwamanzi, ndithanda uba ndiye kulo mxholo njengokufutshane. KuMateyu 28 neMarko 16 iNkosi uYesu iyagxinisa umyalelo omkhulu. Sithanda ukufunda oku nje qabaqaba ngoku usikubone oku ngokucacileyo uba ubhaptizo lwamanzi kumele lwenziwa kanjani kwaye kumele kutheni kumele lwenziwe ngendlela eyayenziwe ngayo kwincwadi ezenzo. KuMarko 16 siyafunda verse 14 ukuya ku-15 mhlawumbi uya ku-16. Marko,
afterward he appeared unto the 11 as they sat at meat,
wavela,
and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, said unto them,
wathi kubo,
go ye into all the world
kulo lonke ilizwe
and preach the gospel,
nivakalise ivangeli
every creature,
kuwo wonke,
he that believeth and is
ukholiweyo
shall be saved.
Marko 16:15 wathi kubambani niye kulo lonke ihlabathi nivakalise iindaba ezilungileyo kuyo yonke indalo. Lowo ukholiweyo wabhaptizwa osindiswa, yena ongakholwanga wogwetywa. Elizwi lihle ubhaptizo lungqinelwa ngokholo, ukholo lungqinelwa ngokushunyelwa kwevangeli. Hayi kuphela ukholo kunyanzelekile, kodwa ukholo lusindisayo kuYesu Kristu uNkosi yethu uMsindisi osizisele usindiso kaThixo. Ngoku ukuvakaliswa kwevangeli kumele kuqhubeke. Ivangeli kaYesu Kristu bethelelwe emnqamlezweni
emgolgotha
enesithaba phambi kwabantu konke, kuthetha uxolelo lwezono, uhlangulo uThixo ezosindisa ebantu. Unyathelo lwesibini kukuba babhaptizwe, kumanyathelo okuba babe ngamakholwa kuYesu Kristu iNkosi yabo noMsindisi wabo. Kwivangeli kaMateyu iNkosi icacisa ngokuthile, isixelele ukuba masibhaptizwe kanjani, ukuba hayi ukuba mhlawumbi singabhaptizwa kanjani kodwa kumele sibhaptizwe kanjani. UMateyu 28:19, hambani ngoko niye kuzenza abafundi zonke iintlanga, nibabhaptizela egameni loYise loNyana loMoya oyingcwele, nibafundisa ukuba bazigcine zonke izinto endiniwisele umthetho ngazo. Niyabona mna ndinani yonke imihla kude kube sekupheliswini kwephakade eli. Amen. INkosi yayikutsho ngolu hlobo, inyaniso ngolu hlobo, kulunge ngolu hlobo. Soloko siphuma siye ehlabathini siyovakalisa ivangeli lubizo nokumiselo lukaThixo kubhaptiza. Sixelelwe apha kulo myalelo ukubhaptiza egameni eluThixo azithile kulo kunqophiso nje njengoYise uNyana uMoya oyingcwele. Kumthandazo weNkosi uthi
Father in heaven,
bawezulwini,
hallowed be thy name,
bawethu osemazulwini, mangcwase igama lakho. Yohane 17 Nkosi yethu ithi ngilazisile igama lakho kwabo othe wanika bona bephuma ehlabathini. Singafunda izibhalo ezininzi ezithetha ngegama apho kuMathewu
28,
igama akuthethwa ngalo ukuze upapa aqonde. UThixo wakulungisa ngolwa hlobo, kwatyhilwa kuphela wabapostile nabaprofeti. UPetros egcwele umoya ongcwele ngomhla wePentecost, nishumayela intshumayelo yokuqala. Nkosi uThixo wamsebenzisa ukumisela kwiyuri yokuzalwa kwebandla elitsha lomnqophisomtsha kuphela kwibandla lenkosi, hayi kuwonke wonke. Ucacisa akumelanga ucacise ingqondo, kodwa udinga isityhilelo, imfundiso enye njengoba uPetros noPaulos nabanye bavayo. Yiloo nto isityhilelo sinyanzelekile ebantwini bathixo. Ngaphandle sityhilelo abantu bayaphambuka. Kubhaliwe inqophiso omdala. Ngokuba benobuzo kubani igama loyise, uyise ukoko akukho, unguyise ngokuba unabantwana. Bendingengoyise bendiyizinto ezininzi, ukuphela ngoku ndinabantwana, ngoku ndinonyana neentombi. Bendinguyise phambi koko, bendiyindoda phambi koko, bendingunyana nezinye ezininzi izinto. Uyise kukuzibonakalisa oko akukho, unguThixo kubo bonke, kuko konke abangabizwa ukuba abantwana bakhe. Unguba wethu kwaye usezulwini, mandingcwelise igama lakho. Kubani igama lakhe? Kubani nokubuza? Kubani igama lomoya ongcwele? Abantu basuka baya enxeleni nasekunene, bebuya belambatha nje isityhilelo njengoba besitshiywe kuthi uyise, unyana, umoya ongcwele, kukuzibonakalisa okuthathu kothixo namandla onke. Nguyise ezulwini, waziphinda apha emhlabeni, unyana, njengo Emmanuel, uthixo nathi. Oko lo mntwana niyakumbiza igama lakhe uba nguyise, kuba eyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Oko ukwenzile, usisindisile, uxole izono, wasusa ityala. Masiyifunde incwadi yezenzo ukuze bonke bazi ukuba ayisithi abatshoyo, kodwa oko kwavela kumlomo obiziweyo ogcwele ngumoya oyingcwele. Oko abafundi iBhayibhile into abayilibayile uba iNkosi uYesu yathi phambi kokubethelwa kwaye, iinto ezininzi ndiyazikuzitsho kuni kodwa andinakuzithwala ngoku, kodwa xa umoya ongcwele uzile, umoya wenyaniso, uya kunikhokela kuzo yonke inyaniso. Uba ufunda iZenzo chapter 1 nalapho sixelwa okungqalileyo. Funda uverse 2. Kulungi, sibaxele kude kube ngumhla awathatyathwa ngawo ngomoya ongcwele abapostile, wanika umyalo wakhe kubapostile bakhe ngomoya ongcwele. Wayenabo iintsuku ezili-40 emva kovuko. Emva koko ngomoya ongcwele wanika abafundi bakhe abapostile bakhe umyalelo egcwele ngumoya ongcwele. Abantu abaninzi abafundi oko awushumayeleli babahlele bandicela uba upetros anganempazamo naye ndikholwa kuyesu. Upetros wayengaphazami uqonda njengesityhilelo oko kwathethwa uyesu ukutsho uba nibabhaptize egameni. Yayingengopetros wayiphendula upapa nawo bonke abafundisa ngolo hlobo ngabo abaphosileyo namhlanje. Yanguthixo anika inceba yokuguquka ukuze sibuyele kwimfundiso yabapostile. UThixo akanawuthandabuza, uThixo akanawuthatha icala lethu. Thina kumele size kwicala likaThixo kuphela le ndlela. UThixo akanandlela zimbini, inye indlela. UThixo akanabhaptizo elibini, lunye ubhaptizo, inye inkosi, lunye ukholo, lunye ubhaptizo, inye evangeli. Kwaye sikubona kuzenzo chapter 2:37. Bathe bakukuva oko bahlabeka entliziyweni bathi kupetros nakwabanye abapostile, madoda bazalwane, sithini na? Uthe ke upetros kubo, guqukani libhaptizwe nonke ngabanye egameni likayesu kristu ukuze nixolelwe izono namkele isipho somoya oyingcwele. Zintanda, khona inqaku apha esingenongena kulo nakanye, kodwa abanye bazali bethu bahleli apha bathe baxhamla entethweni ebithabatha indawo eofisini ekupheleni kwale veki. Omnye udade okholwa ngokugqibeleleyo ecaleni kophawu xa sithandazo sonke wathi bendikwazi ukuthetha ngelwimi kweli xesha. Oko akholwayo akunafunyanwa apha. Zintando, yonke into mayivumelane. Uthetha ngezilwimi, uprofeta mele kuhambe ngelizwi likaThixo. Acinga ngoku wayenako umzana uBrenham xa wethetha phambi kwabashumayeli abazi 100 oku uThixo wayekwenza ngolungiselo lwakhe. Abaninzi bathi siyakuza sibhaptize kwakhona ngebhayibhile egameni likayesu kristu. Kwaye owaza nombono omhle bathi masicele uThixo banomhlangano wothandazo. Le ndoda inye yathi mababe nomhlangano wothandazo wathetha ngezilwimi esithi wathi ubhaptizo lumfumeneyo lokomoya kulalela kunceda phi? Ayiko kuthetha ngezilwimi okanye uprofeta kodwa kungelizwi elingcwele elingena kuphazama. Ukuthetha ngezilwimi nokuprofeta kumele uba zizongqina elizwini likaThixo egameni lenkosi. Zonke izinto kumele ukuba zithobele kuThixo ngoku nanaphakathi. Nabani ongathobeliyo kuThixo kweli xesha lokugqibela apha inkosi yahlulayo ibandla layo elibiza uba lihlangane aligqibelelise de ibe ngumhla wokubuyela kayesu kristu, mele sibe banye elikholweni emfundisweni kubhaptizo yonke into lunye inye intliziyo yomnye umphefumlo. Abangayi kuxhamba ngomnye umntla bawakhutshelwa phandle. Khona aba bazawube beneoli kwiziphatho zabo kodwa abangena oli kwiziphatho zabo bama phandle kumnyango ovaliweyo. Aba bazintlanu babe nazo ioli, abanye abazintlanu bayodibana nomyeni, nabanye babemlindile uba eze bafika ithuba apho babengenako apho bangagcwalisa khona bama ebhaptizweni lomoya kodwa isikhokelo somoya ingcwele kukutsala kugcwaliswa khona kwakhona ukuze ukukhanya kuqhubeke ekukhanyiseni ngokukhanya kwakho ngoko umyalelo ubuyele enkosini naselizwini lakho sumamele okokutshiwo inkosi gxebe sumamele okokutshiwo ngabantu kodwa thembela enkosini uza kuba nathi azaliseke azalise ubabalo oko akuthembisileyo singakufunda sonke andizukwenza kwizenzo chapter 8 verse 14 ukuya ku 17 zenzo 10 verse 48 zenzo 19 suka ku 4 uya ku 5 okanye 6 Roma 6 verse 3 uzofunda mhlawumbi ngoku kuze nasi ukuba upaulus wayebhaptiziwe endlela esifunde ngayo kwintshumayelo kapetros Roma chapter 6 verse 3
know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ, not into a formula, as were baptized into Jesus Christ.
Andazi na ukuba thina sonke sabhaptizelwa kuKristu Yesu hayi kwizihloko sabhaptizelwa kuKristu Yesu ekufeni kwakhe uThixo uzityhilile kuthi nabani ofuna uza kuthixo kumele aze egameni likayesu ngoba uthixo wayi kukristu elixolelanisa kuyihlabathi eli igama lokuhlangulwa likathixo kwabo bonke abahlanguliweyo bonke abahlanguliweyo bathwala igama lakhe umtshakazi uthatha igama lomyeni ngenye ixesha abashumayeli nabavangeli bazisa igama likayesu xa bebiza iidimoni xa bethandazela abagulayo igama likayesu liyeza kakuhle kubo emva koko bakuvakalisa kawo konke kusemandleni kodwa xa bexelela babelani eli gama likhulu kunye kutheni singayibhaptiza ngokwebhayibhile egameni lakhe kuqale ke ngoku ukunyelisa kuqale uba nemfundiso egwenxa kutheni bekoko kodwa ngoku bebethandazela abagulayo ibingengxaki xa bethandazela egameni likayesu ibingengxaki emva koko intobeko yabo xa ifuneka ngoku kuqale ke ngoku umemezo olukhulu oku akuncedi mntu nabashumayeli bamahlelo kumele ukuza bazozithoba phambi kothixo wonke umntu kumele umhlaba wakho uzoma phambi kothixo ayikhonye indlela konke elithandweni kumele size emlinganiseni webhayibhile omnye ufundise okuvela kulo omnye okuvela kulo omnye uphuma kumaprotestanti omnye kuma-angelika omnye umbhaptist omnye uthathwe kwenye into esuka kwenye into asinakuthatha enye into eyinkolo kumele sibuyele elizwini eliyinyaniso kwimfundiso yabapostile kulapho siyakwazi ngokwemihlaba yelizwi likathixo sikholwa kakuhle sifundisa kakuhle sibhaptiza kakuhle abafuna ukuhamba indlela entle mandinixelele kusekupheleni kwale ndlela isiphoxo esikhulu siyakuhla kuni uthixo ujonge ngaphaya amaxesha okungazi uthixo wayewayeke ngamabomi ngoku uyala bonke ukuba baguquke kwiimfundiso zecawe babuyele egameni lenkosi nelizwi lakhe, kuphela ilizwi lakhe elingcwele livakalisa elavakaliswa abapostili nabaprofethi ibandla langaphambili. Kwabo basadinga ukuncedwa apha banditsho kwade phambi koba kufika imfundiso yamaRoma yamaKatolika, abalandeli amakholwa ayebhaptiza egameni likaYesu. Siyambulela uThixo owakholwa ukuba le mihla yokugqibela abuyise abantu bakhe babuyele ekuqaleni. Imfundiso enye kubhaptizo lunye kwintshumayelo enye. UYesu ungowokuqala ungowokugqibela, ungualfa ungu-omega. Uzawuthi namhlanje okakutshiloyo akho mntu nabakhonzi bakhe abanothi namhlanje koko bakutshile konke egameni lenkosi nasemandleni elizwi likaThixo. Nabana ongabhaptizwa ngokweBhayibhile egameni likaYesu Kristu, sebenzisa eli thuba namhlanje. Ungabuzi uba kutheni okanye phi amanzi alapha, ngokunjalo ithena lathena xesha nangamanzi. Kwala ntoni nabani ngabhaptizwa? Bayalela unqeba uba ime behla bubabini bayemanzini. Abanye abekho nasezinqweleni kodwa kumele wonke umntu ahle. Sonke kumele sihle siye emanzini, emva koko izulu livuleke ngokuyinyaniso, uzuqole uvuyo ngomoya ongcwele, kuze ke isiqiniseko sokwenziweyo kwaze kwatshilwa phambi kwethixo. Yanga igama lenkosi lingadunyiswa. Basikelekile bonke abaluvayo ilizwi likaThixo, bazigcine izinto ezibhalwe kulo. Asimeni sidumise. Bawethu osemazulwini, ndiyakubulela ngentliziyo yam yonke ngelizwi lakho elihle elingcwele othe walinika wasishiya nalo njengomkhombandlela. Siyavuya kwincwadi yezenzo kuba kwakubhaliwe phantsi ubhaptizo lwalisenziwa kanjani ibandla langaphambili. Nkosi ethandekayo, siyabulela incwadi engcwele iBhayibhile kusuka kumnqepiso omdala yakomtsha. Siyakubulela ukuba usazithila namhlanje elizwini elinye kwivangeli enye, imfundiso enye, ntshumayelo enye. Khokela abantu bakho kwindlela enye njengasekuqaleni apha ekupheleni. Nkosi, siyakubulela ngenkonzo, sikubulela ngalo lonke ilizwi, ngako konke ukuvakala. Siyakucela ngokukhethekileyo bonke abazali bethu, oodade bethu abaza kubhaptizwa, yanga bangenza njalo ngokukholwa, ngokuqiniseka ukuba wamkele, waxelela izono, benze umnqophiso omtsha womnqophiso noThixo. Oku sikutsho egameni lenkosi uYesu Kristu, Nkosi yethu. Sicela egameni lenkosi yethu uYesu Kristu, siyabulela uba usathetha, usalungisa, usakhila, usayiyalela. Kuwe siyazinikela, siyakucela sisikelele sonke, usikele ebutyebini bobabalu lwakho. Siyakucela egameni likaYesu, amen.